andal ana weli, faamo wala andal ana darta andal, jogiiɗo andal ana darta ɓeydude andal. Ngoonga jaati, heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɗo aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cakkite lobbe lahara. Darten andal, andal ni jogindi maako. Darten andal, andude andal kañum wawi andude simuɗum. Andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa lahara. Ndenno ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na baamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande J. Vernon Magi pillotoɗo yo Abdourahman Sangare, kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Yo jam wondu gorko e debbo, suka e mawɗo ɗo tawaɗon e heɗade kam fuu. Yo Almasihu Isa hokku on jam iwrude to lamɗo jomiraɗo Abba meɗen. Sakiraɓe worɓe e rewɓe, oɗon godi heɗade programme andiraɗo jande dewtere seninde, iwde e Modibbo mo jom andal wiyeteɗo J. Vernon Magi. Yettinowo on jande nde e fulfulde woni min giɗo mon iwde Transworld Radio kongol wayrago. Hettuɗo to masiŋaji to fa walla on nande kongol am o, ina anditire Emmanuel Mubitan, omo jowta on kanko du fa sanne. Ndenno so won fuu ko kajindinɗon e bangal jandeji amen ɗi, na du ko yiɗɗon famminde min, oɗon mbawi neldude min ɓatakiji moɗon fa keɓen andodiren. Handen e ley jande meɗen, en garan e dewtere wonde, iwde e dewtere seniide. Nden dewte ina maandire dewte sarotoɓe. Nden no sakiraɓe worɓe e rewɓe, inde ndeɗo dewtere ina inditire e inde worɓe sappo e ɗiɗon sarotoɓe, kañum e debbo goto tawaɗo e ley jamanu wakkati mayde kanko Yosuwa, tawaɗo ina ɗowa Israelankoɓe o fa yottade e jamanu Annabi Samuel. Sakiraɓe worɓe e rewɓe, en garan faamen ko lamɗo jomiraɗo warta waɗa e ley gurdam Israelankoɓe nde ɓe tili hewtude leydi Kanana ndi. Ndenno ɗum ina wadda kam lamdade homo windi ndeɗo dewtere. Andon so wiyede goonga e ley dewtere seniide, en keɓata faamu homo woni ko tawa ina winda ndeɗo dewtere. Ka ko ɓuri hewde e miloji yimɓe jom en ande ina hollita, annabajo goto wiyeteɗo Samuel woni ko windi kayre ndeɗo dewtere. En keɓan faamu e ley majjum so en jehi yeeso e ley jande dewtere meɗen nde. So wiyede goonga, hoɗum indi yimɓe ɓe, ɗum woni ko saabani waɗegol yimɓe sarotoɓe suɓe de laato ɗowa Israelankoɓe e ley jogagol mun en leydi Kanana ndi. Ko kanɗen faamude e majjum woni Israelankoɓe hokkama leydi Kanana, lamɗo jomiraɗo hokkiɓe ɓe jeyo leydi ndi. Ka ɗum e tawede fuu en jihan caggal mayde kanko Yosuwa o, Israelankoɓe waran salano lamɗo jomiraɗo. Ɗum woni ɓe jokkata kongol makko ngol fa hiɓɓa. Non du saabe majjum ɓe jihan torra, gaɗa majjum lamɗo ana ittaɓe e torra on. Nden non nde dewtere eɗen mbawi indirde ɗum tiɗalla, na du torra kanyum e ittegol e torra israelan kobe nati to leydi ndi fodanandi berde mabbe ina wodino sayo mango ndebe ivino leydi misira andon lamdo jomirado woni ko taba ina yaltina be leydi misira do wibe ley ladde jerende hakke dubi debe fa waddibe do leydi kananandi mo tabama e ley dotugol makko israelan kobengol o mo wada kudde kewde haynide mo hokki israelan kobbe jalaade nadu wawtude e ley woldeji mo wadi siiji tawadi leydi kananandi fu mo halki dumen mo hokki israelan kobbe jogade leydi kananandi den no dum ne tawede fu en garan jihen israelan kobbe waran salano biide lamdo jomirado de den no dum ana wadda kam kasen landade ko waddi windegol nadu kod woni manda windegol de do dewtere en keban jaabu mudum ley dewtere bandi sura sappo e nay aya chapande tati e nay dewtere ina wiya e o nokku laabal ina maunina laamu ama hakke ina semtina yimbe fu nenno ko dun yidi faminde en woni semtore leydi israelan kobinde ina habbi e rafi laabal israelan kobengal dum woni e tawegol mabbe e luttude kongol lamdongol so wiyede gonga ko kan en famude woni illa mayde kanko Yosua fa warande e bangugol annabi Samuel dum woni sakitotodo e sarotobe kadu kanko woni annabajo arandejo mo ngareten jihen kabaru mudum so wiyede gonga yimbe israelan kobe salanike lamdo jomirado be jokkali kongol makongol no hibiri nenno en garan jihen ko warata lato ka fadde den mi tewtiran hettudo masingajo walla on hebude faamu e anditore amen nadu adresse amen
so odon jidi famde de do dewtere binde amen atakiji neldon min e dey reedi Côte d'Ivoire numéro ji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi filitit 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire
Dentiabo fa sanne ko kan en famude e bangal ngurnam israelan kobe woni so wiyede gonga be tawama ibe salano lamdo jomirado mabbe dun sabidu israelan kobe sami e tawede ina dowtano nadu ina sujidana toruji yogaji dun won toruji tawanodi e gireji mabbe di ley siji goddidi israelan kobe nde tawano ina dowtano lamdo jomirado de a tawan kudde de be ngatta de ina yaada e sago lamdo kande be tawa ibe dowtano allaji yogaji dum woni toruji wietedi baldi fu on jihan lamdo jomirado salantobe nden dum dewtere wi do sura didi aya sappo e goto israelan kobe salani lamdo jomirado de yehi sujidanoy bal kanyum e astarte dum woni allaji yimbe tawanobe tombe nondu lamdo bila e mabbe de acci gany en mabbe wawtibe nanno dum warata fudda e ley ngurnam israelan kobe be natan kasen e maccungaku lenyi tawadi gere mabbe di nden woni ko israelan kobe warata woyto e lamdo jomirado de wirfito ndarta mo yafo dumen lamdo jomirado nanan kongol mabbe de e ley majjum subo neddo goto fa faa doobe itta be maccunga kungo nden be gollana na dubbe dootano lamdo joomiraado nden no ni woni ko wodino wadde hakkunde israelan koobe be tawama ibe ngada kuddeji bondi be sela jokkude e kongo lamdo be jokka muyde sago mabbe nondu be sottete e maccunga ko be ngihan tiidalla kasen be woyto e lamdo de lamdo ittabe e tiidallaaji mabbe di hono ni tan dum woyno wadde nondu e ngaran kawren e filla majjum ley de do dewtere dum woni dewtere sarotobe de so don yidi hebude faamu e ko dewtere nde yidi famminde en fu mid andartira on kettinodon kongol gorko wietedo MacArthur Douglas omo wodno vide israelan kobe so on taykike e ley ngurna mabbe nde be tawano ibe salano kongol lamdo fu be sami fatidi sabu be jihan tidallaaji ka so be tawama ibe dowtano kongol lamdo be andan moddere kanyum e barke ley leydi mabbe non dum way fa hande enen dusso en tawama eden dowtano lamdo fa hibbi sikke wala yalla mo barkinan en sabu mo hokkan en wawtude gagnu en meden fu nden ni hawrata e filla ko kan en famude e ley mbide de do dewtere fadde meden yaade yeso mida yidi andon hono dewtere nde foti feccirade arande fu ko jiheten e fuddode mbide dewtere nde bamde sura arano yottade sura didito en keban famu eno warugol nadu jamanu sarotobe warriri sabu ciagal mayde Yoshua nden woni ko israelan koobe warata ronka be jihan tiidalla lenyi di fu nokumun en dum woni leedi do be jeyi do fu fuddan fandude dum woni lenyol Yuda lenyol Simeon lenyol Benjamin e Manasa e Ephraim e Zabulon kanyum e Aser e Neftali e Dan di lenyu fu do tawano ina jeydo beydan famdude nden hono ni israelan koobe warata woyto e lamdo joomiraado nondu lamdo banginananbe yimbe subo ben wadabe sarotobe hakkunde israelan koobe en jahan yeso fa hande en jihan do nokku didabodo dum woni bamde sura tati yottade sura sappo e jeego no tiidalla warata wadira hakkunde mabbe en jihandu no lamdo joomiraado warata ittabe e torra e subagol sarotodo goto wietedo Otniel o gorko waran ittabe e tiidalla ka andon ngurna makko juutata so en jehi yeso en garan jehen kasen no israelan koobe wawtiri moabin koobe kanyum e filistin koobe be waran be jaalod ben e dow jaman e hud kanyum e samga so en gari e sura nay aya arano yottade sura joy aya chapande tati e go en jihan no be jaalori gorko wietedo Zabin kanankile leydi kanana no lamdo joomiraado warata subiro Debora kanyum e Barak fa ittabe et o torra so en jehi yeso kasen sura jeegom aya arano bamde sura jetti yottade aya chapande tati didi no be ngarata be mbawtira yimbe do habo majjan lamdo joomiraado suboto gorko goto andiraado Gideon fa ittabe e on torra kasen sura jetti aya chapande tati e tati yottade sura sappo aya joy lamdo suboto gorko sarotodo wietedo Abimelek tolla kanyum e Jair fa ittabe e tidala goddo sabu torra waran hewtabe bamde sura sappo aya jeegom yottaade suura sappo e ɗiɗi aya sappo e joyi. Lamɗo joomiraaɗo suɓoto Zefte, Ibsan, Elon kañi e Abdon faa itta Israelankooɓe e tiiɗalla juuɗe Filistiniyankooɓe kañum e Amoninkooɓe. Ɓe ngaran ɓe wawta ɓen e wolde. Ɗo suura sappo e tati yottaade suura sappo e jeegom lamɗo suɓoto kasen sarotoɗo wiyeteeɗo Samson mo itta Israelankooɓe e juuɗe Filistiniyankooɓe de ɓen wawta ɓen e haɓo kasen. Nden no ni woni ko ngareten jihen tiiɗallaaji warooji waɗa e ley fedde Israelankooɓe nde. Fadde meɗen yahde yeeso, mi tewtiran hettuɗo masiŋaaji o walla en foftirde e nanan e cireeɗi seeɗa. Tiyaabo faa sanne, en njahan yeeso faa hande, en ngaran njehen no mayde kanko Yosuwa o waɗidi hakkunde Israelankooɓe. E ley majjum gaɗa mayde Yosuwa ɓiɓɓe Israila kawriti yehi faa andoya kabaru mun'en to lamɗo joomiraaɗo. Ɓe yehi ɓe lamɗoy lamɗo joomiraaɗo to suudu dewal to. Homo e meɗen adoto ngabbude yaha faa haɓoya e Kananinkooɓe de hawaɓe. So wiyeede goonga, eɗen njiha e o nokku leñi ɗi heɓi tiiɗalla jaati faa iɓe ngoni lamdaade homo e meɗen adoto ngabbude. Iɓe ngoodi e o nokku saabe kulol maɓɓe lamdaade lamɗo joomiraaɗo homo e amen adoto ngabbude faa haɓoya e ɓe yimɓe ɗum woni Kananinkooɓe ɓe. So wiyeede goonga, fay nde taweede Israelankooɓe hewtii leydi mun'en ndi, ɗum woni leydi ndi ɓe keɓiri e fodoore lamɗo joomiraaɗo ndi, haɗaali lamɗo joomiraaɗo yoppi ɗi leñi tawaaɗi ley leydi ndi heddo hakkunde maɓɓe. Nden no lamɗo joomiraaɗo jaabiiɓe mbihi aaya ɗiɗi, Yuuda haani ngabbitinde sabu mi waɗii leydi ndi e juuɗe maɓɓe. So wiyeede goonga, o nokku Kananinkooɓe ina woni hakkunde leñi Israelankooɓe ɗi, taweene lamɗo joomiraaɗo yamiri ɓe ɓe halka ɗin leñi kaa ɓe salanike gollude ɗum. Nden no Yuuda wii Simeyon sakiike muɗum, waru ngabbitina e am faa njehen wawten ɓe yimɓe kaɓoɗen ɗum de jeyoɗen nokku maɓɓe, hono noon mindu mi yaham mi faaboye de kaɓoɗen. Nden no Simeyon nde nani ɗum nde yahadi yehi tawoy leñol Yuuda. So en taykike e ko waɗi ko, eden keɓa faamu so wiyeede goonga Yuda hasindinano e ŋabbitingol e Simeon sabu lamɗo joomiraaɗo yamiri kamɓe e koye maɓɓe ɓe ŋabba ɓe haɓo de ɓe jeyo nokku o nden no Yuda ŋabbitin e Simeon lamɗo joomiraaɗo waɗi kananinkooɓe kañum e ferezinkooɓe e juuɗe maɓɓe ñande muɗum ɓe hawi worɓe ko warata e unayi sappo nokku wiyeteeɗo Bezek nden no ko waɗi ko fuu ina haani hokkude Yuda heɓde cuusal andita yo lamɗo joomiraaɗo e hoore muɗum woni ko faabotooɓe e woldeeji maɓɓe ɗi de ɓe haɓo kamɓe tan ɓe njaha ɓe jeyo nokku maɓɓe nden no ɓiɓɓe Yuda jippitii kasen ɓe njehi ɓe haɓoye kananinkooɓe tawaaɓe dow kaaƴetooɓe hettuɓe e fuɗonaange leydi ndi ɓe njehi ɓe hawoye ɓen yimɓe tawaaɓe Hebron nokku noddeteeɗo arande Kirjat Arba de ɓe hawi toon Shesha Ahiman kañum e Talmay nde ɓe ƴiwi toon nde ɓe ŋabbitin yahde Debir Debir ana annditireeno arande Kirjat Sefer nden noon nde galluure du ina woodino innde mawnde Kaleb tawaama ina wiya mi hokkan ɓiyan debbo wiyeteeɗo Aksa gorko tawaaɗo ina hawa Kirjat Sefer de ɓama ɗum e dewgal nden no Otniel o kañum yo ɓiya Kenaz sakiraaɗo Kaleb mo wawti ndeɗo galluure mo hawi yimɓe muɗum non du Kaleb hokkiimo ɓiya mum debbo wiyeteeɗo Aksa o nden no gorko tawaaɗo ina ɓama ɓiya debbo Kaleb wiyeteeɗo Aksa o e dewgal o ana annditire Otniel Otniel andon lamɗo joomiraaɗo tawaama ina suɓo ɗum faa gollida e muɗum hokka ɗum wawtude leñi tawaaɗi tonɗi ɗum woni leñi kananinkooɓe ɗi non du mo hawi yimɓe heewɓe mo wari ɗumen mo jeyi nokku o de lamɗo joomiraaɗo hokkidiimo kanko e debbo makko o nokkuɗo kamɓe e koye maɓɓe ɓe haani jeyaade nden no hono noon hannden woni yimɓe heewɓe e ley enen gonɗinɓe ɓe walaa ko woni kaa lamɗo joomiraaɗo e ley ɓanngugol muɗum e maɓɓe hokkiiɓe baawɗe kañum e cuusal yahde yeeso faa ɓe jaali aduna kuɗɗe muɗum heewɗe hono noon du lamɗo joomiraaɗo towniiɓe sabu leyɗinkiniiɗo fuu lamɗo joomiraaɗo townan nden no yo lamɗo hokku en faamude ɗiɗo goongaaji e ley gonɗinal meɗen wakkati fuu ko kanɗen faamude e ley ko jannguɗen ko fuu ana jeydi e gonɗinal enen tawaaɓe hannden ina gonɗini e Iisa Almasihu sabu andon yo e gonɗinal men kañum e suusude e banngal ruuhu ceniiɗo woni ko keɓirten baawɗe jaalaade kuɗɗe oɗo aduna yo e Iisa Almasihu tan mbaawɗen heɓude cuusal yahde yeeso e ley ngurndam meɗen e oɗo aduna andon sakiraaɓe worɓe e rewɓe wakkati fuu eɗen kasindini e gonɗinal kañum e tuugaade e ruuhu ceniiɗo mo lamɗo hokkata en saabe gonɗinal men e Iisa Almasihu o so wonaa Iisa Almasihu e hoore muɗum en ngooda baawɗe waɗde fay huunde sabi kanko e hoore makko omo wiya en so wonaa min walaa fuu ko mbaawɗon nden noon so wonaa en gonɗini e Iisa Almasihu tuugiɗen e muɗum fuu en mbaawaa heɓude ɗen sembe ɗum woni ko Israyiila du haannoo faamude e ley wolde nde tawa ina waɗa nde dewtere wi Zabulon kañum du yehi ribboy yimɓe Kitron ɓe yehi ɓe ribboy yimɓe Nahalol kañum e yimɓe kananinkooɓe tawaaɓe hakkunde maɓɓe ɓe fuu kaa andon e ley ribbugol maɓɓe ngol ɓe waɗi ɓen yoɓana ɓe lampu nden no ɓe tewtaali halkude ɓe hono no lamɗo joomiraaɗo yamiri ɓe ni so en njehi yeeso Neftalim du. Dum woni leñol Neftalim. Kanyum endu ribali yimbe tawabe le munen. Be jeydaka e leñ mudum ne. Dum woni yimbe Bet Shemesh. Kanyum e yimbe Bet Hanat. Kanyum e yimbe Kanana tawabe le munen. Ka kobe ngadi woni ben yobana be lampu. Nden no faddam yaadi yeso. Mida yidi foftiren e nanan e cireedi seeda. Tiyabu faa sanne. Ndenno ko kebeten faamu e mudum woni. Lamdo jomirado. Fainde hoki Israelan kobe. Leidi adirindi. Hadali be jogaki leidindi. Faa hipi. Kobe tawa ibe ngata woni. Be yopi leidindi. E jude gany en mape. Ndenno tun sabi. Lamdo subi nelat mudum. Ngabba yade gilgal kanyum e bokim. De mo via. Yimpe. Israelan kwapebe. Mi ngabintini on. Iwde leidi misira. Mi nabi on. To leidi ni tawamin. Mi ahunano mi hokkan abirabe moton. De vimin. On hana bonude. Adi ngatudo hakune meteno. Nondu. Elei majum oton kani halkude. Yimpe ndi leidi. De kelon. Nukuje mape. Depe yotnirta sadaka. Ka on otanake kongol am non fu. Ko ngadi watno non. Dun sabi so vimin. Mi riwata be yimbe iwa yesu modon. Ka be ngondan e modon. Nondu alaj mape naju toruj mape di. Latanto on hono pichal. E milo modon. Homo woni kotawa ina nele. Iude tolamdo jomirado. Andon on wakati. Fainde tayino Isa Almasi warali aduna. Yo kanko woni ko bangino e Israelan kope. Fa famina be. Hotun woni sago lampu jomirado. Andon mo tawama omo holita be. Bet otanake lampu jomirado mape o. Nenno hono ni. Woni ko lampu jomirado. Futi banginde. Warbe sarotope. Iude ele Israelan kope. Fa itabe. E jude bonandaji di lenyi tawadi hakunde mapedi. Nenno sakirabe warpe e rewbe. Ga haurata e timode. Mide noku mofotuden jangude e le jande meten handed. Ko nyagoto minwoni. Yo lomto jomirado hoku en fahamude. Et en kasindini e kisindam. Sabu. So wana non fu en kedoto e luti meten fa abada. Yo lomto jomirado hoke susude. Warde gondina e Isa Almasiu keba yafamuya e hakkeji maada. Amina.
Ko kettini do joni ko le iwde e suudu radio transwar radio anni anditode amen 06 DP 2131 Abidjan 06 et Soudou Radio, Transworld Radio. Les lampes Hollou El Wakati Gorto Kassel, Tawe et Ngouri et Nchelli, Tchate, Tchate, Tchéikoy Am.